si jota mani.
Sakiraɓe on jotama ono e jam bisino moɗon e yewtere meɗen acti covid hande yo dow lamdi e jawuji tama neɗɗo wawi ɓornade kadle jogiɓe ñaw covid 19 on ɗum ɗen bandu en woni ko jamare nde lamdi dowtore en nden no keɗɗan jawuji dunke en cellal bongal muɗum.
Allo docteur, soni a waɗi piccir ñaw coronavirus o ene wawi natade torra do gora ko neɗɗona wala fof komi wawi haalde e o lamdi le wakkati o sabdina fa hannden ɗi madrage ana wondi e waɗede nde paale adnaɓe fo ƴewtunde ma pikiri moƴƴinirte kaynon hani waɗirede ɗi golleji ana wawi yaade fa duuɓi joyyi yaade duuɓi jeegon so heɓama antita torraji ko ɗum wawi waddude ɓinguel adama honone ñaw o ndu wawi hewtirde jaam o fo e hono ñaw on wawi sorrede fa hannden nde doctoraji amen mawɗe ɗe kayde laboratoire amen ɗe paale adnaɓe fo ana wondi wadde immadrage an ƴewta pikkiri no wondide fa hannden.
Allo docteur
doyru kañ ko kine neɗɗo yaltinta ñilɓe ana holla wiide ñaw covid 19 o way mana yaltugol ñilɓe ana wawi jatirede hono ñaw goɗɗo ga wakkati mon goni o so yaltugol ñilɓe tawti jonte e ma yaada suudu dogotoro ƴewto e woni ko moƴƴi wona illugol fuu hollititta wiide ñaw covid 19 o way ma so wulaali calɗi tampere tawti illugol ngol aɗa hani yaade ƴewtoyade hoore maɗa so tawi ñaw covid 19 o wala e ma.
Bonjour professeur.
Jan wali docteur mi ɗati neɗɗo mo ñaw covid 19 woye mum so tucciɗo ma ɗum ana wawi latade sababu waytide ñaw covid 19 woye mana gonga ɗum wona hakkunde ɗati mbawɗo waytidde neɗɗo ñaw o jaati ɗojjugol na tuttude ɗum saabi so wiya joppa métre goto hakkunde ma e neɗɗo mo kaldata so neɗɗo hartike nokku fay so o iwi ɗo so neɗɗo goɗɗo wari to hartito jomuɗo ana wawi heɓude ñaw o.
Tama ɓurnude sayaji neɗɗo mo ñaw covid 19 woni muɗum yo farati
aɗa wawi ɓornade jaatu kaddule neɗɗo mo ñaw covid 19 nangui gotel ko kanɗa wadde ni woni lodde ɗum fa laaɓa.
Ɗum timminta hannde kabaruji meɗen dow covid 19 on jarama heɗade yewtereji jotamani lotirde juuɗe muɗum saatu foof sabunde na wawi renude neɗɗo bangal oɗo ñaw coronavirus.